CK Music from Mazda.
Sounds. The winter private school.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance coolive habitamo. Gotta keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge. Gotta keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya chela kuchele manzima. Balungu na vokansi ya tisivali eligible. So opponent ya paka ni invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badu wa mwana wea kamba. Kansi ya ntimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Fama lavu visankale by force. No wanda vami komelani bondi 2 years. Iba mario bapaka pa zedi too lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alianze kulive abitamo. Gotta keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge.
We don't judge, tipasa checker update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya maafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope choni simu na murisi vinga munche. Mumuuze bario yake yenze che munche. Vindoba javanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila vose vanayambo yopana. Hip hop inasia na kuyofia nyapalasti. Vitari bugacho sa single. Imagine ina manje mampia kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Muliea ya madezi ni vampiri vachitika. Kani ansi mana beba na diankuku. Vesi vana zonke ya tiba na mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alianze kulive abitamo.
Gotta keep it moving.
Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi.
Cause time keeps on moving.
Isati malanga na kochape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge, Twitch.
Everyone can produce.
But
not like DJ.
Mr. Saga, let's go.
Sounds. The winter private school.
Exclusive from CKMusicPromos.com.